hanna wullaji rewɓe ko nennitita imma worɓe seɗɗu yiyitama fuu iɗum sawre yaruno ko docteur Hamma Idrissa lokotoroji fantiniri
rewɓe goɗon se nyawu ngu nangi ɗum en no battita faa nande e worɓe ɗum dukonda ni kulle ko watto neɗɗo laato debbo ɗum enda hinoto no ɓuyto kulle ko watto neɗɗo laato gorko ɗum enda no yiya e joomu kam woni a yiyan debbo on endan yiyata tuundi lonnata alaada on endan seyi tinno no waɗa hono wuyru gorko ni no waɗa leeɓi ɓandu gadenɗa nana dande mum seno haala fu nanɗa hono gorko o no haala tawe debbo
a wi'i kanko debbo on o yi'ata al aada makko ndenno emo wawi rinde duna
no
tiiɗi faa tawe kanko debbo on endan o hooƴa reedu saabu yiyata alaada o yerno mbiruɗen ni kanon woni soni o heɓi safade law no wawi o sawre faa o daɗa nden noon dukonna omo wawi o heɓa o ɓeyna
noye ñawgu sawrirte
no woodi safareji ko laati joomum tufeteɗum no endan safare ɗi endan kan jippinto kulle ko wonno ɓattinama gorko on endan no yaaha no walla du ko wata ko tawe o warata debbo makko kiɗɗum ndenne so safare nde waɗama du nde bonnata hunde fof har filla laatade debbo on ndenne omo wawi o sawre makko fa o daɗa ɗum bonnantama hunde
fuuactivitégénital féminine
ɓiɗɗo debbo duuɓi foti watto ko faame no ɗon no wonƴito fa laato gorko
ɗum wala duuɓi hono ni endan ko anda ko laaɓi ni woni joomum le manggu muɗum ɗum ɓuri wadde jonnoon hunde noon ko laati no woodi kandu kono nafakka mum saabu so ƴeewama har filla fijoji pirto ɓalli rewɓe waɗoɓe dogga daɗdira on endan debbo fu tawaɗo irno enda wontiri fu no yaawi tawe no heɓa no ñaama har filla dogga daɗa on endan fa laati hannde nde endan sigiltoɓe wadde dogga daɗdira on endan no miila noyi watto har rewɓe laatiɓe gaɗnam ɓalli worɓe ɗi enda nden noon kamɓe ɗu e nder majjum no hani ɓe acce kamɓe ɗu ɓe ñaama e ko allah waɗniɓe
ɗum.